Zulu, ndakazitha. Zulu kamalandela ngokulandela izinkomo zamadoda. Zulu omnyama undlela zimhlobo. Wena kaphunga nomageba. Wena kamjokane kandaba. Wena wenkayishane kamenze yaphuza umkanza nameva. Thula isikandaba, thula isikankombane. Wena kahoho usinkondlo bayiphuzile ngoba iphuzo yabaphansi nabaphezulu. Wena kanogwaza omuhle ngomlenze. Wena kambabela shoba. Ndakezitha. Zulu.
Zulu kamalandela ikulandela ngenhlonipho izinkomo zamadoda zikthwala emadlelweni wena kamjokwane wena kandaba igama lakho liyahlonishwa emakhaya Zulu sikandaba Zulu sikankombane umlando wakho uhlala ezinhliziyweni bayakhothama uma kudlula wena ngoba ungowesizwe samakhawe ndabezitha
Wena kamjokane kandaba, wena wenkayishane kamenze yaphuza umkanza nameva, thula isikandaba, thula isikankombane.